This insert is brought to you by Radio Cape Pulpit on 7 to 9 a.m. Visit us on www.capepulpit.co.za.
All right. Masimamkele inkobeni. Molekhaya.
Molweni AJ.
Ninjani tata?
Tata impilo yami yosulunge kakhulu. Niyaphila kodwa mina.
Thixo sekunye nathi siyabulela tata.
Wonderful.
Wow. Masikwamkele kwiRadio Cape Pulpit for the first time kule nkqubo inkqubo emnandi kakhulu ethi ithemba.
Yes man. Tata mandibulise kuqala.
Yes.
Ibulise abalaleli bonke be Radio Pulpit.
Yes sir.
Western Cape.
Kosiyam.
For the first time.
For the first time.
I like the program hashtag Ithemba.
Yes sir. Yes sir.
Yes, Ithemba, because this is exactly what people need in such times like this.
Kosiyam.
What kills people, you know, ukuthi abantu balahlekelwe lithemba.
Yes.
So sibonga uThixo ke xevusa programs ezifana nezi ndaka AJ. Ukuthi umuntu kungekathethwa kusithiwa nje uAJ is taking over the program.
Yes, sir.
Igama leprogram lisithi ithemba. Umuntu alungisa ukuhlala ayazi ukuthi no, I believe that something is about to happen. Khona lento ezobuyisela ithemba lami.
Nkosi yam.
Yeah.
Siyabulela kakhulu, siyabulela. Kuyacaca into yokubana ndithatha abantu asasenamava kwezosasazo, kwezoshumayela, naku life nje in general. Yiyo loo nto namhlanje ndiye ndaqonda into yokubana no man. Le program kule ndawo ethi Beyond the Stage. Beyond the Stage kulapho ke sikhangela khona musicians because asijonge artist kuphela but sijonga musicians isikakhulu ngoba siyafumana isinto kokubana abantu bajonga kwi artist. I-artist ke ngulo mntu umanga phambili oculayo.
Okay.
Balibali into kokubana lo mntu culayo wenza zonke into azenzayo but there are people behind him. Abantu abane-force enamandla kakhulu ukuze akwazi yena ukudivarisha. Meaning sine-backing vocalist, sine-pianist, sinabantu abadlala i-drums, izigintsi pha, ne-organ, ungazibala zonke. And those people, the musicians, and ngabantu abanamandla kakhulu when it comes to music. So, kule ndawo ndikufake kuyo, ndikufake kuloo ndawo. But indlela endikufake ngayo, these people, as we speak now, inhliziyo zabo zidandathekile because abanye babo baxhomekeke kuloo music, ayikho enye into. And then now, urhulumente nako kufika ubhubhane wesifo. And xa efika lo bhubhane urhulumente uyababaza okanye uyakhwazi into yokubana makuvalwe zonke iingcango and abantu mabahlale ezindlini. And abantu behlele ezindlini abatyi khange bazilungiselele uba kuzawufika into enjengalena bayibone seyifikile. Abanye as we speak abantu balele ezibhedlele zi-anxiety, abanye kuya le nale abaphilile kakuhle because i-pressure is too much kubo. Ndikutsale njengomntu omdala, ndikutsale njengomntu ondimbonayo uba ubomi ubuphilile and usabuphila and I think and I believed into yokubana ungathetha into evakalayo phezu kwezintloko zaba bantu balele esibhedlele, abanye basezindlini, abanye bazazi into yokubana balala bedle ntoni na. Bishop Apostle, khawucebisele aba bantu into yokubana zeziphi ezinye indlela abanozenza ukusukela ngoku bazokwazi into kubana baphile ebomini ngaphandle kwemusic.
Yes. AJ, let me first start by saying this. It is a great honor. And you know, ukuthi I'm so humble ukuthi uninvite to this show. Ndizoba inqalenye yayo today and more especially today. Because last week in the past few days, Ben Fetepe.
Yes, sir.
Yes. Well, then I've seen the way the artist, the protester, chanting, challenging the government, with the government, please, will you please open the doors of the entertainment?
Because
we are hungry. You know, by Teta Pepelis, which is Lambil, Asna Mal, Asna Wood, Asas Wood, Sizotin, because in Bilo Yetule, nobody's only to go. Number two, today when I was coming here, I met few artists in London. You know, they came to pick me from the Bamazio. By the speech of the city, no, the Suga, Wogan was better now posting the Suga. By the way, I was a secretary to you. Ramaphosa's Mulama Sang entertainment because as fully this is one of the Lama Pana, you know, Spelbuti, Ufule, Amasang, entertainment, you know. And now this thing, the Ian Tata, the aging, because Ogokala, it is not the cross of a government, Ukuba Abekandu overlay entertainment.
Yes, sir.
I wonder because this pandemic has affected each and every individual.
All over the world.
Africa.
Yes, sir.
Yes, and I was always saying that if you are not infected, definitely sure you are accepted.
Yes, sir.
You know, yeah, coming to your topic, you know, I would love to advise, now that we are talking specifically with the musicians, because what is affecting musicians, also many pastors have also been affected. Because that will bring income, which will survive the pillar and end.
Yes,
you know.
Sir.
And now, this thing, if you can do a wake up call, AJ, if you can do a wake up call, if I believe it, I'll beg a move and name it. I'm not saying that people are not going to be. You know, I'll beg a move and name it. It's more long. Isha, ihambe, iyobutha, iyofaka kuvimba esotini. Ithi lungiselela ixesha lasekufika.
Ixesha elizayo.
Ukuthi ufika uma kufika ingakwazi ukuphuma ngaphandle imovane. Babe ovimba bayo begcwele benokudla. Ne? Now, something like this pandemic evele yafika. Abantu bengayibhajethelanga, bengayilungiselelanga, kungekho nto abayibekile. I'm sure it has provoked many of us that now when you are eating anything, don't eat your slice of bread, usigqibe aging. Thatha islice sakho sesonka, udle intwana kuso, usithathe uyosibeka, usibekele umhla ozayo. Number two, aging. No. I always say to people, uJesu uma efundisa abafundi bakhe, akafikanga wabanikeza inhlanzi. Ufike wabafundisa indlela yokubambisa inhlanzi. Ngoba uJesu besazi ukuthi mala ngafika abanikeze inhlanzi, uzoba uyababulala ngoba mhlazana Jesu engekho. Inhlanzi bazobuya bayitholephi.
Kodwa makabafundise.
Makabafundise ukuthi inhlanzi ibanjwa kanjani.
Yes, sir.
So that noma uJesu engekho,
bakwazi
ukuphila, bakwazi ukusurvive.
Amen.
Uyabona? Two, yilaa nto ekungafuneki AJ, umntu axhomekeke ekutheni namakaphiwe isonka.
Yes.
Funeka uqhunele ekutheni ufundiswe indlela yokwenza isonka. Because what is important, indlela yokwenza isonka ngaphezu kwendlela yokuphiwa isonka. Ngoba ma uqhela ukuphiwa isonga, ma isolo umntu okuphiwa isonga engekho, awuzokwazi ukuzenzela isonga ngoba isonga awazi ukuthi isonga senziwa kanjani. So ngiyafuna ukuchallenge ama-artist akwethu. Yabona lo msebenzi engizawenza uzawuthatha 10 minutes, AJ. I know ukuthi mhlawumbe isikhathi sami sesophela.
Yes, sir.
Kodwa ngibawula ukuthi anyone anywhere la alalele khona, kudala le challenge ngiyifake ebantwini. Uyabona sinabafowethu laba babuya kulamazwe asemandla, AJ. If singabuka umlando walaba bafo basuka emantla eAfrica ukuthi bafike njani eSouth Africa njengoba sebe own ama business angaka eSouth Africa besodlula abantu base South Africa.
Nkosiyami.
Le nto yabo le iqale kuphi? Tshela hlala nomunye AJ. Ngabuza ukuthi what is your secret? Uthi you know into esiyenzayo thina we are not jealous to each other. Uthi mina bafika umfowethu la. Uthi makafika umfowethu la, wavula i-business, wayibona ukuthi iyaflourisha, wafakela mina imali ukuthi ngize. Mangifika la wangithengela isijoko, wavula ishop pha ecaleni ukuthi mandirane le shop. Ngayirana le shop yaphelela imali yakhe benginika yona. Imali yakhe benikholise ngayo, imali yakhe benginika istock yaphelela. Ndamrefund imali yakhe wathi qhubeka ke my brother, i-business lelakho. Masihleli la sacinga sino cousin wethu ohluphekayo, ongenzi lutho ekhaya. Sadibanisa 50-50 nomfowethu, samkhwelisa ukuthi makaze apha eSouth Africa. Makafika sabetha 50-50 samthengela istock. Wahamba wavula i-business yakhe. Maseyiphumelela i-business yakhe wabuyisa imali yethu. Sadibana sobathathu, sanganomunye oyi-neighbor yethu simazuka ukuthi uyahlupheka. But yindlela esigcwalise ngayo iSouth Africa leyo, because thina we are not jealous to each other. Yabona lo ngishoyo. Ngifuna ukuthi na ama-artist AJ, it's time for them to get together. Nobody bathathu. You know, there's a song that you used to sing, it be bright in the corner where you are. Nobody bathathu AJ, nidibanise 50 rand, 50 rand, 50 rand. Niqalise ukuvula i-business for u-AJ, nithi AJ, mfowethu, sicela ukuthi uqale wenze into that will generate an income for you. Sesibonile, sesibukile, sibonile i-pandemic, sibonile i-COVID-19 ukuthi iyasibeka kuphi. Sithe sihleli silapha sizobona sese-desert within a twinkle of an eye. So it's a high time that we support each other, we have business ideas. Siqale ama-business, Jona ethi, uqale i-business, can I shock you? Uqale i-business, amaxesha amaninzi awudingi inkunzi. Awudingi imali yesitati yokuqala i-business. Uyazi loo nto ethi?
No, sir.
Ndithengisa ezi zinto ze COVID. Imask, you name them. I-thermometers, you name them. Do you know that I started this thing without even having a single cent?
How, Mposti?
I just went at Joburg. I met this guy, an Indian. And this guy, yathi kum, ithengisa izinto. Ngathi my brother, ngiyafuna ukuzithengisa izinto, but I don't have money. Can we start this business in the Eastern Cape? Then this guy, yathi kum, no problem. I will give you a store. Then you start selling. And then now when we have the money, you pay my money back, you buy now the stock yourself. You no longer now depending on me. Then the business, flourish. So that's how I started this business that I'm doing now, AJ. And it's moving, it's going like your body's business.
Ungaphakami. Ukwazi uku-approach umuntu nje, ukwazi ukuthetha. Because izinto zonke zivela xa ungumuntu okwazi ukuthetha nabantu.
Umlomo wakho, AJ, i-instrument, it's a tool ukuthetha nabantu. Abantu, they mustn't just focus into enye. Khawu senze into. Kibuya shumayela. UThixo uthi bathi usinike ingqondo, AJ. Njengoba uThixo usinike ingqondo. UThixo usinike ingqondo. Ukuthi na le ngqondo asinike yona uThixo. Wasinikeza i-opportunity yokuba siyisebenzise le ngqondo uThixo asinikeze yona. Jonga, some izinto eziqalayo, AJ, azizuphumelela. But that does not mean that you are a failure. Uyandiva ukuthi ngithi. Enye into eqala uyenza ayizophumelela. Ayithi loo nto tyhafa. Uyandiva ngithi. Ithi loo nto try something else. Ngoba le mhlawumbe oyikuyiqala yile ezophumelelisa. So, ama-artists ngifuna ukuwachallenge wherever where they are. It's time, guys. It's time to stand up. Knowing that, you know, nibonile, kwavalwa entertainment, kwavalwa everything isivekile. Ama-city awakwazi ukuthengwa ukuthi mhlawumbe umuntu akhona ukuthi uzosurvive nge-cities. Awukwazi uphuma ubheke esitratweni uyoperform esitratweni uthengisela abantu uzobanjwa. Kuthiwe you are breaking the law. Regulations, the nothing of the COVID-19. Ubanjwe, uyovalelwa. But now, if you had something in the backup of when Apple music. At least now you will sit like Imbovane le eyasha ibuthela kuvimba ingabazi ingalahle ixesha lasebusika ukuthi lofika nini na. So ndifuna ukuthi uMzantsi Afrika wonke baswethu nonke whatever iqalayo ucinga ukuthi izovele iphumelele on the on-go. Enye into ma uyiqala uyathestwa ngayo ukuthi upatient kangakanani na. So ezinye izinto sifuna ukuthi sibekezele. Imali yona yomculo AJ ibikukumaphani kulo abantu bathenga i-CD. Then you've got that money, you eat that money, you finish that money. But that money, la 1 rand ifumele pangothengisa i-CD zimbili. Ukuba usitsha by 10 cents, uyabona, uthathe 50 cents uyibeke somewhere else, u-investe ngayo somewhere else. Ibizawusebenza, ibizawusebenzela kumaxesha afana nala. The thing has
sizazuma ngoku sibhombolozo sithi government sicela uvule i-entertainment, knowing that it's not government's fault ukuthi i-entertainment ivalwe. I-pandemic evele yafika, COVID-19 engena control, scientists, nobody has a control over it. Ivele yafika nje ingalungiselelwanga.
Andiphazamanga and ndimbulela uThixo, ndiyambulela uThixo ngoba andithume kuwe. Andiphazamanga ngoba ndithethe nawe uzothetha nathi ngenxa yamaxesha mpostile masiyibambe ngolu hlobo and thank you so much, thank you so much. Yonke le nto uyithethileyo uthetha inyani. Mhlawumbi omnye umntu izawungena kabuhlungu le nto angayivincam ukubone, kodwa yona mna ndiva iyinyani ngoba ke unemizekelo oyithethayo yabantu abaseAfrika abalapha eMzantsi Afrika, uphinde ube nomzekelo wembovane. Yonke loo nto leyo iyasixhobisa into kokubana ukusukela ngoku vuka endlini, uphume emnyango, ungene endleleni. Eyoba ubheka phi uzawuthini, uzayibona xa usesendleleni. So ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho mpostile. Ndiyazi into kokubana utata ubhizi kakhulu uphantsi phezulu, kodwa ndithe xa ndizithoba kuwe ndicela into kokubana ngeli xesha ndicela ukhe uzothetha nathi. Kanti andiyenzanga impazama because uthethe exactly le nto bendicinga uba fanele okokubana ungayithetha kunye nathi. Thank you so much for your time. UThixo uxolo akusikelele mpostini.
Kosi AJ mangibulela nakuwe isandla sikhathi xa phezu kwakho uThixo angigcinele wena abaphulaphuli bonke kwindawo abahleli baphulaphule bekuso. Funa ukutsho ukuthi vuka unxibe amandla akho. It's never too late. You will make it in life. You are the head, not the tail. God bless you.
Well, right, ke mpulaphula sekhaya ke ibinguye ke lowo Apostle Casey kwi-Radio Cape Pulpit 729 AM. Siyabulela kakhulu ke uthethe kamnandi kakhulu, uthethe kamnandi kwavokotheka. You know sometimes bekufanele bakudala nemkhathile but ndiyonqina, ndiyonqina because ezinto athetha kuzo, athetha ngazo zi-powerful, very very powerful ezinosakha. Nawe mpulaphula noba awukho kwi-industry of music but ingakwakha le nto ayithethile apha umpostile. Makhe senza ngolu hlobo man ukuyasisela amanzi.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.